umfulugwele sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi sowela kanjani sowela kanjani umkhombazi
Ngibambene nokushona kwalelanga umculo nalodumo siwuthola kumnyama Yobela sofana wena Yobela sofana wena Mina sengibambene nokushona kwalelanga umculo nalodumo siwuthola kumnyama Yobela sofana wena Ay Yobela sofana wena
Sowela kanjani umkhombazi Sowela kanjani Sowela kanjani umkhombazi Sowela kanjani
Ay ay Sengibambene nokushona kwalelanga umculo nalodumo siwuthola kumnyama
Yellow mama, ulendu tata abu.